put on key violent devil so cash up. Tell the exam, yeah, bilang kona. Put on key violent devil so cash up. Tell the exam, yeah, bilang kona. Put on yege, him to love and anawe. Fail on him funny. Put on yege, him to love and anawe. Fail on him fisi. Put on key violent devil so cash up. Tell the exam, yeah, bilang kona. Put on key violent devil so cash up. Tell the exam, yeah, bilang kona. Put on key violent devil so cash up. Tell the exam, yeah, bilang kona. Put on key violent devil so cash up. Tell the exam, yeah, bilang kona. Kube isibusi sake mugamba wako. Kawanga mtolo makonda. Kube isibusi sake mugamba wako. Kawanga mtolo wambolwa. Angimtanda. Wayesabona kuhle kimi. Angimtanda. Engaba ngibizi ngembongolo ngangivala amehlo. Kone ngikubethela. Ngimshaye ngithada. Vala amehlo. Kone ngikubethela. Ngimbambi sithada. Sahlala phansi. Sindlala icansi. Ngilonga imfundi strawberry wami. Sahlala phansi. Sindlala icansi. Sicelebrate lolu thando lwethu. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona. Uthi angeke imtholo ofana nawe. Fail angimfuni. Uthi angeke imtholo ofana nawe. Fail angimfisi. Bangasekho kuhlo kubona kimi wena. Ungibiza ngempongolo. Bangasekho kuhlo kubona kimi wena. Usibonela impongolo. Selongahlukana nawe. Bekikho isibuthu ubuthu. Ongibheke ngiyakuhluka, ngahlukana nawe. Bekikho isibuthu ubuthu. Ongibheke ngiyakuhluka. Uthi angithuthuze ngishaye kancane ngilalele isiginci. Nhliziyo yami yathula ukwethula. Ngithuthuze ngishaye kancane ngilalele isiginci. Hawu nhliziyo yami yathula ukwethula. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona. Uthi angigibele endabeni zokahla. Tell the exam, yeah, bilang kona.